Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Jubbaland ayaa bulshada reer Jubbaland uga digtay waxyeellada roobka go'ga kaa oo ka curtay deegaanada Jubbaland, kuwaas oo la saadaalinaya inay fatahaado hor leh geysan karaan. Wasaaradda ayaana ugu baaqday shacabka Jubbaland in ay taxadiraan oo ay markaasi feejignaadaan, si gaar ah shacabka ku nool deegaanadii dhowaan fatahaadda ay ku dhufatay iyo goobaha biyomareenka ah. Roobabka xilliga go'ga sida la isku raacsan yahay waxa ay dalkeena inta badan ka curtaan inta u dhexeysa isbuuca koowaad ee bisha Abriil, waxa uuna xooggiisu bilowdaa isbuuca saddexaad ilaa kan afraad ee isla bisha Abriil. Roobabkaas waxa ay sidoo kale sii socdaan inta lagu guda jiro bisha Mey ee sanadka, waxayna roobabkaasi intooda badan ka di'i doonaan qaybo badan oo dalka ah, gaar ahaan gobollada koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya. Agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, mudane Aadan Faarax Garani, ayaa bulshada ugu baaqay in ay taxadar xoog leh muujiyaan.
Waxaa noo qabsoomay kulan ku saabsan waxyeelada roobabka go'ga ee la saadaalinayo oo hadda noo bilowday. Ayuu kulankan ku saabsanaa waxaanu ku marti qaadnay bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan ee ka midka yihiin ururada dhalinyarada, haweenka, odayaasha dhaqanka. Waxay ka wacyigelisay, warbixin koobanna ay ka bixisay waxyeelada uu geysan karo roobka go'ga ee la saadaalinayo. Saadaashu waxay sheegaysaa in roobka go'ga uu ilaa 150 millimitir ilaa 150 millimitir inuu u dhexeyn doono, runtiina fatahaad uu geysan karo. Waxaan oga digaynaa wasaaradda ay digniin ka soo saartay dadka degan meelaha maaragtay u nugul fatahaada, khaasatan meelaha togaga dooxooyinka, dadka degan, dadka degan wabiga jiimkiisa, dadka degan meelaha godadka guryaha ku yaala, in ay kasii taxadaraan oo intay goorgoor tahay naftooda iyo maalkoodaba ay kasii baxaan oo ka qaxaan oo meel maaragtay ay kaga badbaadi karaan xilliyadan roobabka la saadaalinayo inay u guuraan. Roobka hadda wuu bilowday, deegaano badan buu ka bilowday, degmada Kismaayo ay ka mid tahay. Waxaan ogsoonahay roob yaroo shalay subaxii iyo habeen hore yara da'ay in wadooyin badan ay go'een. Ilaa iyo hadda saameynta hore roobkii hore ee dayrta ay way taagan yihiin, ayadoo tii taagan ayaa haddana tan Google la saadaalinayaa. Marka ummadda dhammaan Soomaaliyeed, khaasatan ummadda reer Jubbaland, waxaan oga digayaa inay ka feejignaadaan una diyaar garoobaan sidii ay uga hortagi lahaayeen fatahaadaas waxyeelada geysan karto.